penzi nalompenda kisa mvinyo na bia. Asidanganywe na gari burudani na fedha lini akanichukia. Mwambie asisikie mapenzi. Sema kamwambie jinsi ninavyompenda mimi, na kama mapenzi bado mwambie tayaongeza mimi. Nasema siku hizi waga kuna fungate, mapenzi hayana samani. Hivyo mwambie wanaopenda bachache, wengi wanatamani. Wananzaga kwa tafadhali, wakishapewa wanapotea. Nenda mwambie ajazari, na dua njema na mwombea. So asidanganywe na gari burudani na fedha, mimi akanichukia. Akalishusha thamani penzi nalompenda kisa mvinyo na bia. Asidanganywe na gari burudani na fedha, mimi akanichukia. Come on.